yande sappo e jeɗɗi min ta capantati studio kala ngo habaruji e fulfulde kono jam wone moɗo hannde habaruji ɗi en kala haala hono kulle kewɗe jaaɗe drogue kañum woni ko nanga en dukonna ni ele fawar jondu konna ni kibaruji ɗi en nana noon ɗum waɗiri ton en dan dogantuji noon ni fawar jondu konna ni hono jofol kañum e faddagol guese hunnon ko laati ko waɗete gam badde Allah e hesunde remoɓe duroɓe hakkude muɗum woldeji ɗo du fa hannde en hono parfait mo leydi doso andinan en noon ɓe gaɗa ɗum wakkati mo kalte o en dan yewtere men pendi studio kala ko faande leydi do so tawite Kardji Bangou ton yarte gam batte paamen no jande wonno yara saabu ko watto jangoɓe ujuna jerton kay e gon ele nokkuji ɗe da hoorejo nokkure jande ɗe o faminan e nder maccu soumane amadou jangata habaruji ɗi andani e fulfulde ni gadde faande ni hande a talat capantati e goho lewru octobre kam wonno ko hono fawar jondu kono eley bureau mo policier ɓe département mo Dogantuci hono hollama drogue ko jaɓa himɓe ɗum de policier ɓe kañ won ko teeti ɗum himɓeje ɓe enɗa ele majjur noon woni ko fande commissaire Abdou Ibrahima hoorejo fawar jondu kono policier ɓe département o enɗa o haalani himɓe wakkati ko noddunoɓe fa o holla ɓe hunde enɗa Aliou Bawadou tawama ɗon bandimi
la première porte
arano gol gineji non kadaadi soneje do enda de leddi meden Niger ko watto carte siji cigare biteedo bond ujunere e hemre kambe shisa carte siji mudum teme jenay e chapande tati e nay do boggol policeji do lawol do so der lore biite ka V8 nangol gineji de dabongol do no kiloji taba bonka sappo e goono e kinije inditirtede diazepam ujunaji sappo e jenay e keme joyi nder jungo neddo gondi teta gartirdo horemu so geru jogido mbasu so geji wakkati no garke makko do boggol policeji den non be nangi be jamtinomo ko be pinciti mbasu makko den be tawi kinije bonde dem maradi o faadi e majje o juwana gaya
il vient de gaya
nanni lawol laamu lambano gayi burtigol duuɓinaɗe sappo kañum woni ko holloto no e han tawe guese faddorama no e han tawi konna guese ñaynirama ɗum ɗu waɗa kana gam batte Allah e durgol e demal tokkodira tawe wolde waɗa hakkude remoɓe duroɓe saabu en andi seni guese ndiyam toɓi ndungu naati dabbaji no kaɗe naata e guese ɗeɗan durde ɗe ka noon wonde senini kettol waɗa wama nene dabbaji no wawi naata hen dura hen faya moƴƴinade konɗan guese ɗen en ɗan madame Houssaini Ouma kam woni parfait mo leydi do so nani ko a haalni bandimi nana Hadiza Hassan
Jean hankali da miki ma
miɗen poɗa hakkilloji nimɓe dow filla ñalade jofol guese ɗen gam hunde noon ko ardiɓe hawsu keƴata wakkati on do naral hakkunde mu'en e remoɓe nden noon région on harta ñalade jofol guese dow pamral hakkunde muɗum e département ji ɗito woɗi du no hani ɓe gatta kunta e nokkuje ɗe toɓilawaka lawɗen to ni woni jofol guese darnirte nder région do so nomin gatta dade yaade e remoɓe ɓen ɗo gaɗano watte fuu hantidi de lawka golle mu'en nder guese fande wakkati on warde nonnoon duroɓe ɓen dow kinno e dabbaji mu'en fande gueseje ɗen no jofe
noon fawar joni hono commune mo inates kandu laamu muɗum ko hooti to ende ayeru ɓe gaɗi hawrtere mabɓe koɓe gattu hitande wara hitande gam ƴewde jawdi koɓe kalaɓe goldutol e commune on enda ɗum waddini commune o hitande hikka nde enda ni no woodi kulantareje kewɗe ko latiniɓe caɗale saabu wallitannoɓe enda fuu gara no gara Allah e fawarjo jippino laamu koɗa nder leydi Niger ñala ɗeɗo Moumaine Mohamed kam wonno maire mo Inates o andani Abdoulaye Amadou hono kulle ɗe koɓe gonɓe jeeya e caɗale
hande min kawrana ɗo hawtade e conseiller ɓe mairie on gam heɓude laabi e dabareji ko gollinta commune amin o hawride amin nde min gaɗi dow filla kawrol jawdi gollirtedi ko commune ɗum no wallanmin heɓude sigila golle gollino commune amin o hunde noon ko fotodiri du e nder rafike ƴoran ndenagu kamɓe laamu baylingu ngu ko waɗi balliroɓe amin hewɓe paddi ballagaji muɗum woɗi nde en koƴi seede yawo iyemoi kamɓe dental leyɗe tubakoɓe ko wite union européenne ɗum jukki leydi Niger ɗum saabi mbini ko balli rewɓe amin kewɓe mbawta wallitiddemin kadenda
non faari joni sarus kawjir gado talki bingu leeda to en agades kambe be bi chadal no heddi faawar jo e do fi hono himbe je no watta ne balla warde jabude hon talki ndi meki chuka mudun en ko watta talki ujuna jeebe bi no tawa don en no resi kana woni jomira majji waray hoji di faawar joni se wana wakkati be bi no suka mabbe lekol den tan nanta wi e sarobe suka be ngari jabi di do talki adam haabi kany wonno kawji do fi ko darto talki bingu leeda to en agades nani ko agades le mairie mudun nani ko halani faane banemi anise karim
problem o kala
jadale de sarus kawji do filla talkindi meki tawda kawani sarobe sukabe be ngarta tefude talkindi meki bibbe mu say nyande be jotti wattede lekola hande ni mi godana ko watto talki ndi meki ujunaaji la soji tati fuddode lewru october du jamaare wonde no yana warta neni mi bi jomun warta jabude talkuru sukamun dum welta dum sato talki di ngado to amin dubi jeddi nonni kawji do filla talkindi meki nyande fu ima tawa don wadino ba wakati mo min jaatano der bangeje to mobe bangeje be nimbe ngara jaba talki di meke suka be mo labi tati mi den ngada dum amma wadai ko jipti der mu gere na ko yegiti sako talki di meke suka mi mudun to amin woni ya to suudi kite non te foyde kade
nan yara fila ko darto mabbol kero leedi Niger leede godde kero e mudun dun latake sadarama sanne yaade e himbe fittobe motaji dum woni mudino motaji tong enda gaya be bi sabu ngarannobe jua bene e Niger e ngala ngara tong enda sako be kebbe ngada golla mabbe denne ne ka dum buyti golle mabbe sanne woddu kona dum wadi du hono jande mobilaji dum chaadi sanne dum be kalni fadal alu en kettinonobe
mekanisem bubu bore
fittobe no mojjena motaji be andan ko duudi fodo ande be goldi tanani e warobe no witto yi hobbe hara kotonu en yaade lome en hande ne dum tiidi sanne illun ko kerdi mabba be ngala be ngara feesede kala jonga seitani hono himbe warobe ni andan be mojjena dum harka o kaseeni munyal he jonga Allah walluni Allah wonnan en sab mobilaji kewdi ko hanno jua Nigeria wala na wara mobilaji kan jua Benin wala na wara
harka o kadesi
apeso wallahi son
ato wallahi cede mum beydama wodi ko wadi dum du woni batte Allah e mabugal keri leede dum gam hunde fu ko nannirteno den buudi hamre hande hoti buudi kame didi waddobe gineji ben be biyana wona fayto ko jol mudu don buri chaadade jonkay gaddol mum fanana don buri
enkat fure mono ko kisanda
no farjo le kibaru di andani kibaru burti do chapantas le october kenya noni e le faawar jondu ko nanni fedde hoggol kibaruuji der le amerika to enda be bi horde le amerika Joe Biden wi hono fadde ke leydi hono gabon leydi niger e uganda kanyo leydi africa central dun du ko nanni ga batti alle e hono le enda ngala no tokkiti hono laabi ko han tokkitaade nene bi ta kanadu ko nanni e do fiko darto hoyti nene de lumaku leydi afrika kanyo leydi amerika wete agoa agowa o enda be bidane leede itam sabu Niger e Gabon kay heppi hono tabintinde faawar jondu ko nanni himbe je fulato hono goto de fi lamgu e nan hawtadu fa hande hono yitugal hakke bibbe adamaabe kanyu e leedi mu en lato adnan kori nene de do leedi ko nanni hono ko de paddadu ama faddungo futtanani lewru janvier dubinaaji didi eno gay enay faande ne le kibaruji di enda no tawadu ko ndan hara fila ko darto rewbe rewbe du kanan gadobe golleji dum woni hoyde kulantare wonji tade wadabe kulle nafoje go heba jawdi e mudum dum won ko rewbe hewbe leedi Niger gonno darani ga batte alle hunta haajeji mo de ko e mudum em yerno madame Zuleya Mahaman Bashir lati gotno e rewbe jab to na region mo Zender o wari fonaf ka wonno dum hono luma kollo ko rewbe ko wala do enda galle nyemey ga batte holde kulantare mabbe o wana kulle de be baawa na be gatta non kan woni be galabe ke cogono be kaniri no handiri no wodiri dum halni bande men Hawa Usman
kullen dem ted en der gese misali gauri mbayeri bokko kanjum min boji titta dum wadde goddum kam fu e bibbe awa terdi dem miden dema dum e wonji tidde gineji kecci din do kanda arande fu demal majjum artemi ko watto duubi didim der hitande duubu jinaaji didi e nogay e gonom natumi filla bonjital wadde dum kullen tereje demal galdo wala no wada fanum funo miden kolla are amin do ko te WhatsApp kambe Facebook den darjinde dum de woni lawal dan dida bala rawani do so njami to cedale de min tawda ka woni filla rafi choggu gam saito ne donati der mun ko famano dum wori idun yara
nani ara juude lewru janvier yaade lewru septembre duu na didi e noga e didi ko buri himbe o juna njoyon kay woni ko ngar doktoro arlit gam batte sawraade nyaaw pabbe hitaande hikka dum wadi ko to baa o juna njeego kan mo kalte o enda dum saabi ko dum be dori ni Hammadou Dawda kam woni docteur kawji do figi ko darto fa hande du kondani cellal to enda arlit o famini bandimin Ousmane Oumarou
karshan damana mun sani dama
der timode ndungu do anda arlit eden andina wodi nadde to diyan jotto gam diyan jodi dan tombo di jotto wada ngurna mudun em jonga si jangol nato e fandi andan bebi boddi kottana do ledde kudi ko koddo ledde ton ton di be to kase dan welnude di duuda to dun sabi wakati pewol jippoy fu ata arlit no wodi boddi sanne di boddi kon dan kawno wadde himbe on faande jonte de endam ko duudi ko no wadde fu sukalu famaro buri waddede sanne ciagal mabbe rewbe di kon dan jontabe ne heewi ko wartdo enda on faande worbe nayebe kay ko e mu'en jonte den libadun en wadde do ka jokolbe sementebe kay heewa ko warto on sawraddo fila jonte pabbe de
jawa sene karshe mata sasu de bakkay won ganun su de niya
nani lato bal leydi Argentine biyeteddo Lionel Messi kanyum woni Messi kanyum woni ko hebi hono balure kange ko hitande wurtinte hitande warde hitande do wadana Kenya altinere 34 lewru octobre to na Paris galu lamor leydi France kanko on endani hono ko hebi dum du konda tokkudde mo no won don kan wono hono faware jondu an kan himbe don won ko tokki mo latibe kan du konda bal andabe sanne non kanon kanko Messi on endani jomon lab mako jerto mo heba balure kange de enda e le gollangal nonni fa hande du kono har rewbe du kono biteddo aitana bomalti kanyon du kan woni ko hebi balol kan har rewbe lato bal mo leedi Espagne non enda commune mo kardi bangu tawa kana kiloji chapantate joy hakkunu mudde galure doso don enda no wodi jangobe le ko kwatu ina njetato latib du kono rewbe kanyum burdude der mabbe dum wadde ko faande ne inspection kawo sarus kawo jude jannde enda no wondi e chadale sanne chadale du kono madame Amadou Lamichi kanyum woni horejo majjum o holli chadalde no wontiri e do fi on enda wakati mo nana Hadiza Hassan landimo kanyum woni yewtare men pindino
le secteur de Kajibangu
hedde Kajibangu o min godana sukabe jangobe ujunaji nayo no ga e jegon cukalo e ndo ujunaji dido e chapande jegom e go tawa der mum mo cengella on do tawda kena sukabe jangobe lekol ujunaji dido e keme tato e chapande tato e nge tato cukalo e ndo ujunere e hemre e chapande jenayo e jegom tawa der mabbe mo gumunde seyni on do wodana sukabe ujunere e keme nge tato en jeego cukalo indoyi keme jenayo eno gayo tawa der mabbe dimma mabbe ummata kona jinaji jeetato e hemre e nimbe chapande jeddo bako wakati bindo sukabe lekol dum wittaki
le recrutement n'est pas terminé
odon tawda e janginobe ko hejina
uzavo
saruska jinaro fila jandeji mo karji bangu om janginobe hemre e jeego wodi mo cengella on do no tawda e janginobe chapande njoyo e jeddo denne se jewama janginobe ngenayo woni ko min godi muradu mudun nonno hedde cengela du janginobe sappo e dido woni ko min godi muradu mudun kumande seni du janginobe chapande tato e jeddo min tawda ndene muradu janginobe sappo e dido min godi nonni ko dimamu ummoto janginobe chapande tato e tato wodi cuudi jangirde lekol du min godana ko wadira simo chapande jeetati e tati ko lope joyi kambe tendeje hemre e laso e jenayi se jewama dum fudu ummata kona na cuudi jangirde hemre e sappo e jeddi
dum woni chadale ko gondo non jiya der goldure modon de
ya un probleme meme de scolaire
kam woni harto garki sukabe lekol don fudu cukalo ndo ko buri der commune ameom millimana sukabe keme tato e laso e jenayo ko yoppi jande lekol dum sabbi bin ko wakati fu mi den jama dum wada yilaru tindi min kebana fi on mosala wodi sarus ka jinaado fila jandeji amin o wala bawde ko watta dum gam fei nyandere om tanne lekol ko mi do yawu der wuroji goddi na ko baddi nami motere seni min jami kede ko je sarobe gere no chalto hokkude non de dimi den keba yaade der wuroji tindi noyde nimbe dum hebante mosala
e do don ko abrume fulfultili hande sembe ni assalamu alaikum balata janwali.